This is Flavor Music.
Yeah, music and house of songs.
Douglas Farmer.
Hey, King Kitty.
Baru, Baru.
It's us on the track.
Hey.
Najifanya kuroga flavor music mbele tunasonga. Najifanya mamba mwaka huu mtatolewa gamba. Mwendo wa mabuti ya ngumungumu mashuti. Wameshika bunduki chajabu toa toa nduki.
Watoto twa wapa ulezi. Wambie aya sio mapenzi. Ike muni ngumu wawezi. Wenda tuwashia ulezi.
Easy flavor music.
Fire.
Sima kamanda.
Watita.
Kaza mkanda.
Watita.
Come to Zagu, Samaki.
Alamba, 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 alamba.
Aha.
Alamba, 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 alamba.
Alamba,
alamba, alamba, we.
Aha.
Alamba, alamba, be. Alamba, alamba, we. Alamba, alamba, be.
Timu leader, stopper.
Medo, medo.
Mindo me kutuma, ugani simba minanguruma. Weka tuwe kengoma niko na fire tutawatoma. Kama ni kuimba bado mpolo mtaisoma namba nye watoro. Mzitulinga nishe na kina
Aacha bwana.
Motherfuck
Mindo melody kilae. Umoto ni balae. Wengi wa watavirai mafala hao. Mindo melody kilae. Umoto ni balae. Wengi wa watavirai mafala hao.
Watoto twa wapa ulezi. Wambie aya sio mapenzi. Ike muni ngumu wawezi. Wenda tuwashia ulezi.
Easy flavor music. Sima kamanda. Kaza mkanda. Kodi zagu samaki.
Alamba alamba. Alamba alamba.
Aha.
Alamba alamba. Alamba alamba.
Alamba utamukolea. Alamba umesha nogewa. Sema choto tutaka tutapewa. Na ukizima jamu tapepewa. Wacheni situji mwage. Wale kukukisha watage. Jamani leo ni pulu pambe. Uringo ni wacha tutambe.
Easy flavor music.
Fire.
Sima kamanda. Kaza mkanda. Kwa mizagu samaki.
Alamba alamba. Alamba alamba. Alamba alamba. Alamba alamba.
Alamba
alamba we, alamba alamba be, alamba alamba we, alamba alamba be.
Yeah, hey a blow boy, boss you are my boss. Kido, no no no.
Shishi business.
Aye, young money.
More music in
myself with the family. Yeah.